ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alal bare nogay lewru novembre janna yamde soki wopti suudu baba jottinonoɗo kabaruji ɗi yumor waygal kanko noddirte numu jire wotto oggi jamɓe to si graɓon compétitivi de ko ɓatto million goto ɓi adama kañen gon ñonguitiɓe ley leydi mali kañe e ley leydi burkina faso no fedde CICR nde hollitiri wiide ɓe mi wayde jaam e deeɗen laati sababu muɗum ɓe gaɗi noddango fewde e laamiɓe ɗeɗo leyɗele ɗiɗi tinno gaɗa do hen immadaraji kanko mbarnoɗo almami Abdoul Aziz yatta bare o hollita wede keñon o sarama o jukkama fa ɗo ɗum hattata saabi de wiyama kedde gurna makko fo wara wadde ɗum nde kaso o kabaru goɗɗo kasen fedde immoi nde ko nayiri banggal keɓe leydi mali ndi ɓeɓe kollitiwi le temedere fo ɓe ƴengini ko yata capanɗe jetti e ɗiɗi noon ɓe kollitiri wi ɗiɗo kabaruji ɓe dokkiɗo wakkande ɓe gaɗuno botta mabɓe jeyoɓa keñen ɗo bomo ko ɗo ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo betande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde wiide ko ɓatto million ɓi adama ley leydi mali kañe e leydi burkina faso kañe en goni joppuɓe nokkule muɗen to wayde jaam e deƴere noon fedde CICR nde hollitiri wiide wattu joni ɓe gaɗi noddango fewde laamiɓe ɗeɗo leyɗele ɗiɗi tinno gaɗa do hen immadaraji ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkande ɓe gonno waddude kawrtal mabɓe nokku noddirte Dakar jowigal dow jaam e deƴere fa keɓe famtare keɗɗen Ousmane Diko
e wi CICR noon masibaji fawarde suutugoji ana pewtina golloɓe kabaru neɗɗaku nde kewɗo ley sahel ley ɗi lebbi tati cakitiɗi mbala daraniɗe neɗɗaku ɗen noon Marti Kumpa gollama torraji guidali fewde golloɓe mu'en mobilaji mu'en fawarde e dakorde mu'en le mali kañe leydi Niger yo kabaru torɗo fa sanne yawara daraniɓe kabaru neɗɗaku heedi oɗo nokku ɗo masiba woodi ley leru août 2019 nde CICR kana seli tafen golleji muɗum le région Tumbutu o hoore muɗum ana jelika nangude jata oɗo kabaru fa keɓa du taƴorgoji kanɗi bangal ndenagu golla mu'en dabareji goɗɗi du ɓamama fa kerto nellugol notatoɓe tawe ɓe kedanta fay goto bangal neɗɗaku e civilien kañum e gollirɗe mu'en fawarde eno gurda e wi hooreɓe CICR no hande ana ɓuuri millionji joyi neɗɗo fayiɓe e dow balligu daraniɓe neɗɗaku le mali burkina faso kañum e Niger yoɓe ujunaji temeɗe kewɗe galleji ɗi gala fay hunde noon ɓeɗo yimɓe mursi kala e ley masibaji ɗi ɓe keɓata du hono notede heedi CICR fanda gollirɗe mu'en cellal dokka ñamri awdiji fawarde mu'intinde nokkuje dokkoje ndiyan kañum e ko nandi e muɗum
caggal ko CICR darni golleji muɗum le région Tumbuto wattu joni o jamare wonde tonde mati ɗum sanne noon laamiɓe laamu hakkunde jokkolitiɗi wiide le majjum ɓe mbiɓe e gaɗan do hen immadaradielle pelle paɓotoɗe kabaru ɓingo adamako an birfito le oɗo nokku keɗemo kanko noddirteɗa haali Ousmane kanko laami fedde ɗum koɓe noddirte autorité intérimaire en le cercle Tumbuto komo sifi do hen do foccitan Mamadou Sama Sekou
ɗum ɗon latanke min hono ni wadi ndenagu goɗɗo saabi nafa CICR do jamare nde na mawni noon sanne banggal cellal ndema e gueɗe kewɗe nden mere mere ɓe carono yimɓe nder cuuɗi dowtoro e nokkuji goɗɗi nden noon mi maati sanne ko CICR danni gollam mum ga Tumbutuga fay ɓoyaji ɓe gaɗɗi kawrital dow ƴewtagol kabaru way ndanagu le région Tumbutu wakkat joni o jaati kamɓe président e kañe maire en région Tumbutu fof naga Tumbutuga min tawi jaati golle o feewi saabi ana wara lewru hannde sima humtani hoore kabaru ndenagu région o ndenno ɗum nafi yama e ley korata ko keƴaɓe laamu e kañe poltinkoɓe nokku o darda CICR yo fuɗita golleji muɗum e ley cercle Tumbutu
fa keɓon kabaruji ko le leydi mali fuu do heƴoji studio tamani oɗon mbawi gabbude dow bemal noddirtengal whatsapp ngal mbinde studio tamani fewde oɗon numéro capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti e jetti capanɗe joyi e goho no mbindi o noddi ɗum oɗon numéro noddirteɗo wiyamo o noddiran ɗum mere mere 37 321. Hollitinde wiide kanko noddirteɗo Moussa Guindo mbarnoɗo almami moɓe noddirte Imam Abdoul Aziz yiyata barele lewru janvier ƴaɓɓi noon ɗum wiyama keño o sarama ɗo bomo ko ɗo jukkama fa ɗo jukkoyɗe kattata saabi de hollitan wede kedde gurnama ko fo wara wadde ɗum le kaso o wattu joni o wakkande mo saratende du yimɓele hewɓe kañe en gonno toon fa ana kettino hono carotoɗo gonɗoto o hollitan wiyede caggal komo warno oɗo almami ko kanko hoore makko yeeso mo hokkoye hoore makko polici naɓɓe le leyɗele gonɗe le fedde iyemoi nde wattu joni o leydi mali ndi holli tawede mo goddi e yarde yeso no golliji mabbe den godi kona yiri bangal kebe kona yiri bangal kebe be bi hono chapande temedere fu chapande jittidi dum woni ko heba huntinede hore no be kollitiri wiide dido kabaruji be dokki dum talataare kenya wakande be juttino yimbe yottinobe kabaruji be ngadno batuma be jobo jowido do dido golliji tawede wiide wadi jam e tejeran li o do nokku fu be kollitiri dido golliji an godde yarde yeso kedama ko gonodir abdallah burayma o yo goto e lamido feddi imo ande ko sifido heddo facci tan mamadou samaseku
la base de cette
nulgal ngoldo yetagol yo fa hande kabaru seriaji du dental lede di beltigi sedan batte wattuji di ka joni kay di kuntanama hore bangal seriaji sappo etati yo gila dubi didi matati di pecca hakundu gede tati jogola kabaru kebe dumo dental lede de kabaru politikaku lede do gede kay lede manidi yer non yeso sanne wattu hitande 2013 guru fufu bangal kabaru lumoji e kanye politikaku ngoldo yarwol yeso der lede mali na jogi nafa sanne sabi lato sababu sembinde gotumako ka dum do na huntena hore sanne kala ko bili e kabaru lifo lede mende
espace communautaire
hollitinde wiide leydi Mali ndi ko heewi jamarnde fu golleji muɗum watta seraji non be kollitiri wiide golloɓe le laamu ɓe ana pamɗi sanne ɓe ɗo yimɓe lano gondi e faabade ko nayiri bangal keɓe ɗum e tawede fu ɓe kollitiri wakkati fu laamu o saman dow mabɓe wala fu ko faabirtoɓe fa keɓen famtade keɓen Ousmane Dikko
feccere keɓal leydi Mali yo ley gollanoɓe hoore mum ƴurata Modibbo Mawo Makkalu o dunke faamu andal keɓal fawarde jogola muɗum wonko stéphanie en dow hen keɗa ɗen
golleji di joga hidereji golleji di joga hidereji non golleji di laamu andana golleji di joga hidereji di ana jogi darne mawni bangal keɓal leydi sa fecci keɓal leydi didi feccere ne fu golleji di joga hidereji di jogi
national hewbe malinkobe wurnobe galleji mudun le gollande hore mudun dun e wonde non ko heewi mabbe ka kulliti an jogi tiidalaji
o gofale fe o ana hani wadde dabereji yalla ana walla yimbe gollobe golleji di ngala dereji so wana dun du be jappami mi chotta kaaji amen di no yidi police be ana tampina me sanni wakati fu be cottinammi be mbiyam ene jogi kaaki faahi hono njirata ni ceinture ngaji an jogi mi coro nangi seeda an ko keba min ko dum biltirami haajeji
fewde o do kabaru non malinkobe hewbe ngadi noddago fewde laami be leedi ndi kebana jogala yalla gollanobe horbe be ana note imade mudun yo hebande dañal leedi ndi e kebal mudun fa faabodu daranibe gollande hore mu embe no ngurda fa gasa
wattu joni o min jotti kono tarikiji leydi ndi wurri ko ɓe noddata ciwara ko nde ɗo fedde e ɗum woni finde noonɓe kollitiri wiide ko ɓuuri hewde fo yo bamarankoɓe ndemoɓe ɓiɓɓe bamarankoɓe bamboɓe nangue muñoɓe demal kañi en dokkete ndiɗo jenari ka ñalawma hande o ɗum woyiltama no ɗum worrino kala nokku ɗo gollata fa ɗo ay hokke ndiɗo jenari fa keɓen famtare keɗɗen mo kanko noddirtiɗo Aminata Dial e Ousmane Dikko
soko gonga ko mi anda ciwara mi nani haala ciwara koɓe dokkata golloɓe wakkati fuf
ciwara yo karfeje didi non ci koro mudun yo golle wara oyo ladderu se faccitama ci wara koro mudun woni ladderu golle den non yo remobe mawbe hokketeno e wi Mamadou Ben Cherifi Jabate communicateur traditionnel kedana ko sefien
ci wara e commune kuf
ci wara yo dadondir gol to fina tawa bamara dun karfeje didi ci wori golle wara yo ladderu dun hokketeno urdo gollude fu bangandema e lengen ko hollata galle fu na neddo goto burdo do remde jomar wa hebude chakuli temed didi fayo tari chakuli temed jeddi nyawri tawe neddo goto je na galle goto nenno ciwara yo remo e tinni be jey
ciwara
e wi monsieur jabate non hokugol ciwara walti ma hande batte no gorden ni hande do gonden do ana nawtere tan fati barbe golleji mu en jette
e arande ciwara handube ndoketeno hande dum waylitike ciwara no hokke ministre jimowo na bindowo dewte ko hollititta ɗum golle muɗum lobbo mo waɗi o kañum ɗon an hande ciwara ɗum woni ladderu gollum
ɗon ɗo wonde ciwara yo nayi noon nokku fu e ciwara muɗum yo ɗum sabani ɗum hewde
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sekrabe de delo ne lekere duuji to en puddira nokko non dirteedo sam wiama le cekiti yonterde kambe sukabe jukol won o tombe be gonde wadde imma daraji faabe labbina ngalure de be jotto yiki dum wonono suudu dum won cuudi gonga gondi tondi wobbe duno diri dum janale yogga duno diri dum kaburuji wiam be buto yi kaburuji gondi tondi fur koni faana mudu fa kambe dubbe kollita hono ko nayi bangal bingulidi anka ko mabbe lobbo se urude ngardan fa nokku no dirtere sigaso wattu jono be bi massa ko sa jewi cogu mudan wonde e jippade ton sanne sabi de bi kilo dum bama buudi jena fa yotti yo buudi sappo joisi fa le ko warta ko dum bi dum jippota sanne sabi de amde wodi le nokku le mabbe de secret do katene betande do kabaruji meden de min joti on sanne hedade heju jame ka fande kedde hedade honno andirdon no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam
sido tamani.